kuacha kwenye hali kairi ndo mana. Acha mtore nikupe nyama, nikupe nyama. Na kuni umizaga wala mie sizimi. Wanipende nidekeze maiji ndo mana. Chiti kidogo nikupe lana, nikupe lana. Oh my, oh na ukini kusa na feel shy.
For you,
one number,
one number,
one number.